kwitsa Chibwana chongwe china nipangetsa Nyesin kaganiza sokuluza kwa muyaya Mwina sina kule zina kuvuta kutaya Kwa masori dibata nelivindi urani Mutima zizindi baya Ukale best thing that ukale flendi Ukuluzi latu baby I am afraid Koma chibwe zichi if you wanna quit it Go ahead Koma chibwe zichi if you wanna quit it Go ahead Ndavomeleza China ndi tseka manso Kupusa kwanga chikondi nina yesa ndi mpige sana So Sawela ni mitima ngati nila nila mpato No Mapeto wako losers ofunika kusungi Now Nda kumva kuwa wano kwa muntu wosi Irwa nda umva ululu wao konda wopinjirwa Kuma tika siya na disala wete urani Bodizo wena mawanga lo sere ni ndani Oh, oh prince, yao Tika siya na disala wete urani Bodizo wena mawanga lo sere ni ndani Da formulation Kutiwa nina mene nala kwetsa Chibwana chomwe china nipangetsa
The artist.